Mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mutwumvira kuri FM 104.3 Kigali mu Rwanda. Mu Burundi ho mudukurikira kuri mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Mudusange no ku rubuga rwacu rwa internet kuri www.radioyacu.com. Hano muri studio ya 7 i Washington DC muri kumwe nange Eugenia Mukankusi. Ndabasuhuza mwese abatwumvaho muherereye hose. Ni umwanya w'ikiganiro muri isanga cyerekeye ubuzima. Twahariye umunsi wa gatatu wa buri cyumweru. Ikaze mwese kuri radio yanyu. Nkuko bisanzwe dufatanye kubungabunga ubuzima bw'abacu n'ubwacu. Mwese rero muri isanga.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Nchuti saradijwi ya Amerika nongere mbahe kaze mwese. Uyu munsi turaganira ku buzima bwo mu mutwe muri rusange. Muri imyaka ishize akamaro k'ubuzima bwo mu mutwe kagiye karushaho kumenyekana mu bijyanye no kugera ku ntego rusange iterambere rusange. Ni mu gihe rero ubuzima bwo mu mutwe bwinjiye mu ntego y'iterambere rirambye. Depresiyo cyangwa se agahinda gakabije ni imwe mu ndwara zitera ubumuga. Kwiyahura biza ku mwanya wa kane mu bitera impfu mu bantu bari hagati y'imyaka 15 na 29 y'amavuko. Abantu bafite ibibazo bikomeye byo mu mutwe bapfa imburagihe, ni ukuvuga nk'imyaka 20 mbere y'igihe, biturutse ku bintu bigira ingaruka ku mubiri wabo ariko byashoboraga kwirindwa nk'uko tubibwirwa n'ishami ryabo ryita ku buzima w'emesi. Nubwo ibihugu bimwe rero byashyizeho uburyo bwiza kandi budahenze bwo kuvura abafite ibibazo byo mu mutwe, haracyari icyuho hagati y'abantu bakeneye kwitabwaho n'ababasha kugera kuri serivisi z'ubuvuzi. OMS isanga hakwiye kurushaho gushorwa amafaranga mu bijyanye no kurushaho gukangurira abantu ubuzima bwo mu mutwe, bakarushaho gusobanukirwa no kugabanya ihezwa rikorerwa abafite ibibazo byo mu mutwe, ingufu zigashyirwa mu bijyanye no kubona serivisi ziboneye z'ubuzima bwo mu mutwe no kuvurwa neza, hamwe n'ubushakashatsi mu buryo bushya bwo kwita ku barwayi no kubavura ndetse no kuvugurura ubwo bushakashatsi ku bantu bose bafite ibibazo byo mu mutwe. Mbere yuko ibi byose rero bigerwaho, njye nawe nuriya twe ubwacu twakora iki kugira ngo twite ku buzima bwo mu mutwe ubwacu n'ubwabacu, nk'uko twagerageza kububungabunga tukaburinda cyangwa se tugakumira icyaza kubuhungabanya. Uyu munsi muri kiganiro muri isanga nabatumiriye inzobere mu buvuzi bw'indwara zo mu mutwe, ni muganga Bizoza Rutakayire ari mu Rwanda. Ntabatindiye rero reka tumwakire kuri mikoro z'ijwi rya Amerika hano muri studio ya 7. Muganga Bizoza, uraho neza, urakomeye? Ni byiza rwose. Yego, mbanje kugushimira cyane uyu mwanya uhaye radio ijwi rya Amerika n'abakunzi bayo. Ikaze cyane. None muganga Bizoza, tuvuze nk'ubuzima bwo mu mutwe, udukurikiye muri uyu mwanya yumva iki?
Ubuzima bwo mu mutwe ni cyo kintu cya mbere kiranga ubuzima bw'umuntu, kuko ari umushakashatsi wavuze ko nta buzima busanzwe butajyana n'ubuzima bwiza bwo mu mutwe, kuko ubuzima bwo mu mutwe niyo bugira ikibazo cyangwa ihungabana, bigira n'ingaruka ku mubiri, bikagira ingaruka ku mibanire y'umuntu, umuryango, kugira ingaruka andi kumu kumibanire y'umuntu muri sosiyete. Ubuzima bw'umutwe rero ni ikintu gikomeye mu Cyongereza bavuga ko a good mental health is characterized by not only moral well-being, but also physical well-being, spiritual well-being, and social well-being, even economical well-being.
Reka tugerageze kubishyira mu Kinyarwanda.
Umeze neza ushobora kuzana ubuzima bwiza bwo mutwe, imibanire myiza muri sosiyete ishobora kuzana ubuzima bwiza bwo mu mutwe, kuba utekanye mu mutwe ufite n'umutekano mu rusange, nabyo bishobora kugufasha kugira ubuzima bwiza bwo mu mutwe, kuko ubuzima bwo mu mutwe bihuza n'amarangamutima, kandi amarangamutima ahuza imitekerereze y'umuntu, ahuza ibyo we yiyumva muri we, hanyuma bikagira n'ingaruka nziza ku mubiri.
None se muratubwira muti ubuzima bwo mu mutwe ni ikintu cy'ingenzi, bugira iyo hagize igihungabana mu mutwe bigira ingaruka ku buzima bwose bw'umuntu no muri sosiyete. None iyo umuntu arwaye igice gisanzwe cy'umubiri yumva ababara muri icyo gice cyangwa se mu rugingo runaka, ese umuntu ni ngombwa ko yaba ababara mu mutwe kugira ngo abafite ibibazo byo mu mutwe yabimenye ate? Muganga, yego, ariko ahantu muri hari urusaku.
Ni ukubera imvura, imvura yaje.
Iratuma tutabumva neza.
Ndatekereza ko murimo kunyumva.
Yego. Ye, mwakomeza.
Nange ndimo kumva.
None uri mu nzu se, wafunga amadirishya kugira ngo tubashe kumvikana neza?
Ndimo gufunga idirishya.
Yego.
Ubu irafunze.
Yego. Iyo mvura igomba kuba ari nyinshi kuko iratera urusaku rwinshi. Yego, noneho mwatubwira.
Ntabwo numvise ikibazo.
Navugaga nti iyo umuntu arwaye igice cy'umubiri yumva ababara ahantu aha muri icyo gice nyine arwaye akenshi cyangwa se mu rugingo runaka, ese ni ngombwa ko umuntu ababara mu mutwe kugira ngo abe afite ibibazo byo mu mutwe bibe byamwereka? Niki cyamwereka ko afite ibibazo byo mu mutwe?
Indwara z'umubiri zishobora kuganisha ku indwara zo mu mutwe, cyane cyane indwara y'agahinda gakabije. Umuntu ufite kanseri cyangwa umuvuduko w'amaraso cyangwa diyabete cyangwa kanseri cyangwa agakoko ka sida bishobora kumuganisha ku burwayi bwo mu mutwe cyangwa umwingo. Ni indwara z'umubiri ariko ushobora kuganisha ku ndwara yo mu mutwe. Umwingo ushobora kuganisha kuri ibyo bita manic episode. Indwara yo mu mutwe imenyekana n'ibimenyetso byo kumva ko uri umuntu ukomeye cyane, hanyuma ukavugwaguzwa, ugatangira kugendagenda, ushobora no gutangira gusenya ibintu. Ariko umuvuduko w'amaraso ni ziriya indwara zose zita indwara ziri kronike
zidakira
igihe kirekire, kenshi ziganisha kuri indwara y'agahinda gakabije. Niyo mpamvu biba byiza no ku baganga basanzwe ba interimisi cyangwa abaganga b'indwara zisanzwe z'umubiri
niyo njiza kunawo ba gira umenyi cyangwa bakorana n'abantu b'inzobere mu buzima bwo mu mutwe bagakora icyo bita screening ya depression bakagerageza kuvumbura iriya ndwara y'agahinda yivanze n'iziriya ndwara z'umubiri z'igihe kirekire kuko niba ziriya ndwara batazivuye neza na niba iriya ndwara y'agahinda batayivumbuye bakavura gusa indwara y'umubiri ntabwo izakira vuba izabagura gukiza ziriya ndwara biba ngombwa rero ko indwara zombi buriya bwoko bwombi b'uburwayi buvurwa
icyarimwe
mu Burundi ruhande hari n'indwara zo mu mutwe n'indwara par exemple bita anxiety disorder n'indwara iganisha ku bwoba bwinshi bukabije bufata igihe kirekire kirenze icyumweru n'indwara y'agahinda ziriya ndwara zombi kenshi biganisha mu kubabara mu mutwe bigashira no kubabara mu nda bigashira no kubabara mu mugongo bigashira cyangwa kubabara mu ijosi bigashira abantu bagatekereza ko ari indwara y'umubiri gusa bagakora ibizamini hanyuma bakabura indwara kenshi abandi baganga b'umubiri niba bakoze ibizamini bakabona ko ntabwo babonye icyabiteye nyirabayazana kiriya kibazo cy'indwara y'umubiri kenshi bahita batwereza bariya barwayi turebe niba nyuma y'ibiriya bimenyetso byo kubabara mu mutwe kudashira kubabara mu mugongo kudashira niba hatishe indwara y'agahinda gakabije cyangwa indwara y'ubwoba bwinshi bukabije birenze icyumweru bibiri niba hanatirije neza ikibazo cyawe
murakoze cyane wagisubije reka turagenda tubigarukaho kubera ko ari ikiganiro gihana umwanya abakunzi b'Ijwi ry'Amerika nabo ubwabo bakabaza bakoze cyane rwose ntangire n'abashimira ko batwandikiye ari benshi cyane baduhaye nomero zabo tuzere ko turi bubashe kugenda tubahamagara bose bakabasha gutanga ikibazo cyangwa se igitekerezo ubwo rero natangira mbasaba kuza kugenda bahina amagambo kugira ngo tubashe kwakira benshi reka duhere kuri Frank uranyumva Frank
Wiriwe
neza urahagana he?
Wiriwe neza gende muri Muyinga mu Burundi.
Yego nyarutse
ki.
Ikibazo cyawe rero kandi uhina amagambo dufite abantu benshi cyane badutegereje.
Yego. Yego nabategereje ariko uwo muntu yaritanze igisobanuro. Wiriwe.
Wenda dukomeza.
Kesi ingwara yo mu mutwe irategwa n'ikibazo cy'ukuntu umuntu ajarahugira ikibazo mu buzima bwiwe akabura abantu bamuhanura akanduka akagiriraho ikibazo agasara nko mu mutwe yavuze umuntu amuhanura agahinda kenshi indwara y'umutwe irashobora guterwa n'ikibazo bagize nko mu muryango kubandanya nyine ukabura umuntu aca guhanura ukanduka ukagira ikibazo mu mutwe ugashyuha nyine ukanduka ukagira ikibazo ugasanga nawe bari mwene wanyu ntumenye ko ari mwene wanyu yego
none hari ikibazo wifuzaga kubaza muganga uvuze uko ubyumva igitera indwara zo mu mutwe
muganga ndashobora kumubaza ikibazo hari igihe umuntu ushobora gusanga yagwaye mu mutwe kandi ugasanga bimaze igihe kirekire agwaye mbese arashobora nko kuvurwa agakira
Frank ntabwo abyagezeho biracika ntabwo twabashije kukumva ikibazo wifuje kubaza muganga
ikibazo nifuje kubaza muganga ni uko nayo ndamubaza aho umuntu ashobora kurwara igihe kirekire yarabuze abantu bamukurikirana iyo zagitse bakamukurikirana biracika agakira
arwaye igihe kirekire uravuga nk'imyaka cyangwa amezi
imyaka nk'ibiri aho umuntu ashobora gusara akamara nk'imyaka nk'ibiri ugasanga yarabuze umuntu amukurikirana cyane amashyirahamwe yamukurikiranye birashyiraga kiriwe bamusaba kwa muganga kumenga byararengeranye.
Reka turamubaza mu kanya, telefoni ye yari icitse, ariko ubwo ngubwo ikibazo cyawe turakimuha mu kanya hanyuma agusubize. Ube wihanganye, guma ku murongo rero. Ubwo ngubwo ko turabizi ko mutatwumva neza, guma ku murongo hanyuma agusubize. Muganga, telefoni yanyu banza yarivuyeho, ariko hari umuvandimwe witwa Frank ari mu Burundi, yabazaga yavugaga ati hari umuntu ashobora kubura abamwitaho akaba yarwara nk'indwara zo mu mutwe igihe kirekire. Ateze hashize nk'igihe nyine cyo gihe kirekire, hashize nk'imyaka nk'ibiri cyangwa irenga, hakaboneka umuntu umwitaho ashobora kuvurwa gakira. Icyo nicyo cyari ikibazo cye, muganga. Telefoni ya muganga nanone irongeye iracitse, ahari. Reka twongere tumushake. Ubwo rero mwe mwihanganye gatoya, reka tube twakiriye David.
David,
urahagana hehe?
Ndi David Sengimana, ndi Kigali mu Rwanda. Mbere na mbere ndashimira Dr kuba yitabiriye iki kiganiro. Mbere na mbere mfite ikibazo kivuga ngo
ese
bajya bahura nazo z'abarwayi baba bahuye, kubera ko ifite icyo kibazo hari igihe uhura n'abantu bakagusebya bakaguhara ibintu runaka. Ese hari kesi bahura nabo z'abarwayi baba babagana babereka ingaruka z'abo bantu bahuye nazo? Ikindi
sobanura neza, uravuga abantu bashobora kuba bahohotera?
Ikibazo iyo umuntu afite icyo kibazo,
ikibazo cyo mu mutwe,
hari igihe sosiyete abantu bamubonamo ikibazo, bamubonamo ikindi kibazo, bakavuga bati yahuye ni yarasebetse muri rusange. Donc nkajya mu mbazo docteur niba ese hari amakesi y'abo bantu bajya bakira nibura ku bitaro byabo. Wenda ikindi nk'ibyo bya Amerika navuga ni inyunganizi natanga, navuga nti nka sosiyete muri rusange dukwiye kujya tubakira nk'abantu basanzwe, kandi tukumva ko atari ibintu byacitse. Urakoze, ndashimira docteur na radiyo ya Amerika muri rusange.
Urakoze cyane rwose. Aho ngaho buretse kugenda, ariko muganga ntaranagenda. Wari utanze igitekerezo cyiza, avuga uti abantu bari bakwiye gufatwa neza muri sosiyete, bakumva ko nta byacitse. Nkawe hari abo urabivuga, kubera ko hari abo waba warabonye muri aho uherereye, muri ni muri Kigali.
Perhaps after the rain is finished one, but it's still very strong.
Yeah, Muganga.
It's still very, very strong.
Muganga, turi kumwe
ngo ubu. I'm not listening to you.
Ntabwo urimo kutwumva. Ubwo rero abakunzi b'ijwi rya Amerika baratwihanganira, muganga arimo kutubwira ko atabasha kutwumva. Ntako producer atagize, barimo kumfasha ku buhanga bw'ibyuma, ntako batagize, ariko urumva bari barimo kuvugana babwira ko atarimo kubasha kutwumva kubera imvura nyinshi. Ngo rero ndibaza ko mukwiye kuba mwihanganye gatoya, tukareba ko hari igihinduka. Ye David, wari ukihari? David,
ndabumva.
Ye, wari ugihari? Nakubazaga nti hari ikibazo muganga yagize cy'uko hari imvura nyinshi cyane aho aherereye, ku buryo tarimo kubasha kumvikana nawe. Ntabwo twumva. Ubwo rero nakubazaga nti ese nti ibyo uvuze uvuga uti abantu babonwa nabi, barasebetse muri sosiyete, bafata nabi utariko bari bakwiye gufatwa neza, ni ibintu ubona henshi ku muntu ugize ikibazo cyo mu mutwe aho uherereye?
Cyane rwose. Nk'ubu nk'urugero naguha, nibuka nkiga muri secondaire, hari umwana wagize kugira ikibazo bitewe n'impamvu zitazi zimuturutseho. Nawe muri kunyumva? Halo,
wi
muri kunyumva?
Yewe, imirongo imeze nabi. Igice arimo igomba kuba irimo kugwa nyinshi cyane.
Biterwa n'uduce arimo.
Yego, ibyo uvuze ni ibintu byumvikana rwose muri societe uko abantu bafata abandi. Umuntu ashobora kuba yararwaye ariko noneho ikibazo bakagihubura kubera ko adafatwa neza. Ahubwo ndaza kumubaza no hanatubwire niba hari icyo bakora mu bijyanye no gufasha imiryango cyangwa se mu bukangurambaga kugira ngo abantu babashe kurushaho gusobanukirwa n'ibyo bibazo. Nk'ubwo uravuga ku ishuri, sinzi niba uwo nguwo yaragiraga ikibazo n'abanyeshuri gusa cyangwa niba n'abarezi nabo batarabyumvaga.
Donc umwarimu wababyumva akumva ari case normal. Donc nk'abanyeshuri bagenzire kuko baba badasobanukiwe neza ngo bimeze bite, ugasanga baramutuka ngo ni ibirozi bizifyane, ugasanga umwana ahitahura na efepos efe negativu nyinshi cyane, ugasanga ari ku ishuri, ugasanga muri sosiyete arayanze. Donc biba bigoye
kandi nabwo najya muri sosiyete mu buzima busanzwe bwo hanze, nanone yavuye mu ishuri nabwo azongera ahure n'ibindi bibazo.
Usanga ari ikibazo cyane kuko nawe ubwe yumva atari umuntu, yumva yiyanze. Ntabwo byari bikwiye.
Ntabwo bikwiye rwose. Yego, ubwo turakomeza tube tubiganiraho n'abakunzi b'ijwi rya Amerika mbere yuko twongera kubona muganga mu kanya gato. Turacyakomeza kugerageza kumuhamagara ubwo turakomeza tuganire.
Igira hirya ariko mada nk'inyegera ariko abanyabwongere ntabwo njya mbizera. Muri abanyamitwe
ngo jewe duwibuko.
Yego rata, uri umunyarusange kazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo.
Ariko abirasi bimuhumuruka mana
shofe, wenda unashaka uri wacu rusangi uradutwara neza kandi ndakwizeye.
Niye kwetu ni bugo.
Ndiye bugo.
Wiki ni ukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi. Kombo taxi yaje.
Taxi ikorera hafi y'umupaka, ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye.
Kombo taxi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na
La Benevolencia Rwanda.
It's the MP Record. Dr. Mash Production.
Holy Seven, your smile. Nasikiliza sauti ya Amerika. Tusikilize sauti ya Amerika. Yelewe.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Kiganiro muri Isanga. Uyu munsi ni umunsi twahariye ibijyanye n'ubuzima. Uyu munsi rero twaganiraga ku buzima bwo mu mutwe mu buryo busanzwe, mu buryo rusange. Muganga tuganira nawe, telefoni ni zidukundira cyangwa se imvura ni igabanuka, ni muganga Bizoza Rutakaire. Ni muganga rero uvura indwara zo mu mutwe. Mukanya telefone zari zimeze nabi, reka turebe niba ku buhanga bw'ibyuma bamubonye. makanya bwo turamubaza nibibazo bamwe mu bakunzi b'ijwi rya Amerika bari babajije namwe mukomeze rero kuba mube hafi reka tumwakire nanone muganga bizoza noneho muratwumva neza
turavumva neza
yewe ga imvura yari tumereye nabi
yaje n'umuvuduko mwinshi
ndumva uko yaje ni kwigiye ubwo ni amahoro hari rero umwe mu bakunzi b'ijwi rya Amerika twari turimo tuganira mu kanya watanze igitekerezo ariko atanga n'ikibazo yavugaga ahereye ku barwayi bafite ibibazo byo mu mutwe noneho sosiyete ikabafata nabi akavuga ati babonwa nabi barasebetse ati abantu ntibabumva noneho bigatuma bibaviramo n'ibindi bibazo kwiyanga kumva ko umuntu atari umuntu noneho nk'umunyeshuri yatangaga urugero rw'umunyeshuri agati ishuri nanone aho ageze ahandi naho ashobora guhura n'ibindi bibazo none yavuga ati se muganga nashaka kumubaza niba hari abarwayi bahura nabo bafite ibyo bibazo bagiye baterwa hanini na sosiyete hari icyo mwamusubiza
yego yego ari abarwayi benshi dufite ubwo mu bitaro bateranye na famiye zabo mu bintu bitera abantu benshi ku guterana abarwayi bafite ubugwayi bwo mu mutwe ikintu cya mbere ni ukutamenya neza indwara yo mu mutwe kuko mu ndwara zo mu mutwe hari ubwoko bwinshi bw'indwara yo mu mutwe hari indwara yo mu mutwe ishobora gukira nk'iriya twaganiriyeho indwara y'agahinda gakabije umuntu ashobora kuyivura mu mwaka umwe ikaba yakize kandi mu bushakashatsi mu gihugu minisiteri y'ubuzima yakoze yerekanye ko 35% y'abantu bahuye n'ikibazo cy'ihungabana yatewe na jenoside y'abatutsi bafite ikibazo cy'agahinda gakabije kandi 12% bafite indwara y'agahinda gakabije 26% bafite indwara y'ihungabana kandi indwara y'ihungabana kenshi iganisha ku ndwara y'agahinda gakabije ikindi cy'ubuye bushakashatsi twakoze na minisiteri y'ubuzima na RBC muri ahise imyaka ine yerekanye ko pourcentage y'abantu 5% bafite indwara y'agahinda gakabije cyangwa indwara yo mu mutwe cyane cyane indwara y'agahinda gakabije baza kwivuza mu ivuriro rishinzwe kuvura indwara yo mu mutwe mu ma district no mu ma centre de santé no mu bitaro bikuru bavura indwara zo mu mutwe n'indwara y'agahinda gakabije ariko kubera kenshi ibintu bihuye n'imyemerere ibangamira ubuvuzi bw'indwara y'umutwe cyane cyane abantu benshi bahuza indwara y'agahinda gakabije cyangwa indwara y'umutwe n'amadayimoni ngo umuntu afite amadayimoni cyangwa aravumwe cyangwa araruzwe kenshi rero bitera abantu kutivuza kare bitera abantu no gutabwa hari no kutihangana hari indwara zimwe na zimwe nka schizophrenia aho biba ngombwa ko umuntu yivuza ubuzima bwose ashobora gusubira mu buzima busanzwe amaze kuva mu bitaro bigafata imiti myiza imufasha agasubira mu buzima busanzwe ariko bikaba ngombwa ko buri kwezi aza gufata imiti
ariko ubwo
yarije kigera kubera gifata igihe umuryango ukananirwa ugaterana umugwayi icyo nkunda kukubwira donc mu bintu tugomba gukora nk'abaganga kenshi turabitwigisha imiryango mubijyana n'indwara mu mutwe n'ibindi murimo gukora nabyo n'izindi nyigisho zifasha abaturage kumenya neza indwara zo mu mutwe bakivuza kare bigitangira twatangiye no kwigisha abashumba b'amatorero ukuntu bashobora gutandukanya indwara yo mu mutwe kuko n'amadayimoni cyangwa amarozi imivumo ukuntu babitandukanya kuko imisembu yo mu bwonko iba yabaye myinshi hanyuma tukabaha imiti igabanya iriya misemburo umuntu agasubira mu buzima busanzwe abashumba twigishije barabyumvise nabo batwemeje ko bazadufasha mu kwigisha abaturage mu bijyana n'indwara yo mu mutwe ubona ko abaturage benshi ntabwo barabisobanukirwa mu bijyana n'indwara yo mu mutwe
yego ndumva mubaye nk'abamenye icyo nashaka kuvuga mwarimu uvuze ngo umuntu ashobora kuvurwa hanyuma nk'igihe gitoya akaba yakira ariko hari n'ushobora kuvurwa akaba yakongera akagaruka kubera ko agasubizwayo kubera sosiyete uko imufashe ariko kubera ko mukomeje kuri icyo ngicyo cyo kwigisha baba abashumba b'amatorero baba n'imiryango ndumva ibyo byose bizarushaho kugenda bituma bisobanuka ari nabyo turimo muri uyu mwanya nk'uko mubivuze reka dusubire ku murongo wa telefone twakire Daniel Nsabimana uranyumva
yego ndakumvise n'iki
yego wakoze cyane kwihangana ufite ikibazo cyangwa igitekerezo
mfite ikibazo ngira ngo mumbarize dokiteri
mubaza rakunda
ngira ngo adufashe adusobanure gatwe abatarije bya siyansi cyangwa ese mu by'ukuri ubu burwayi bwo mu mutwe butaniye n'ubumuga bwo mu mutwe aze kuduha itandukaniro riri hagati aho ikindi ngira ngo atubwire ese nko ku muntu utazi mu by'ukuri uko uburwayi bwo mu mutwe butangira ni ibihe bimenyetso mpuruza cyangwa by'ibanze bibaho kugira ngo umuntu abe yamenya ko abana n'umuntu ufite uburwayi bwo mu mutwe cyangwa n'ibihe bimenyetso mpuruza bya mbere umuntu yareberaho kugira ngo amenye ko umuntu yatangiye kugaragaza ibimenyetso by'uburwayi bwo mu mutwe murakoze cyane
urakoze Daniel ye muganga mwahita mumusubiza hanyuma muri makeya hanyuma tukabona uko twakira na Kwizera nawe abe yihanganye
ni ikibazo cyiza kenshi indwara yo mu mutwe itangira umuntu ababara mu mutwe donc twese nk'abantu tura n'ibibazo bitandukanye bishobora kudutera ihungabana umuntu agahura n'ikibazo mu muryango bikamutera ihungabana hanyuma agahura n'ikibazo mu kazi bikamutera ihungabana hanyuma agahura n'ikibazo muri sosiyete cyangwa mu itorero yabo ikamutera ihungabana hari ukuntu rero amarangamutima yacu agerageza kubyakira ibintu tunyuzemo bitandukanye ariko tukagira igihe biturenga hari igihe birenga umuntu agatangira rero kugaragaza ibimenyetso ibimenyetso bya mbere ni kwivugisha ukabona umuntu yari mu bantu aravuze ndamaze barafata icyayi cyangwa bareke ukabona yari afite ikibazo cy'amafaranga no gutunga umuryango none atangiye kwivugisha mu bantu hanyuma agatangira no kubabara mu mutwe mu bimenyetso kenshi bigomba kwerekana ko hari ikibazo mu buzima bwacu bwo mu mutwe hariho no kubabara mu mutwe uri mu bibazo mu rugo mu kazi muri sosiyete ibibazo bitandukanye umukobwa wakunze yarakubenze cyangwa hari umuntu wakundaga yapfuye mu muryango ibibazo bitandukanye igihe uhuye nabyo cyane cyane ibibazo bifata igihe kirekire ibibazo bihoraho ari igihe utangira kubabara mu mutwe nicyo kimenyetso cya mbere no kudasinzira kenshi tukunda kubwira abarwayi bacu igihe cyose utangiye kumva kubabara mu mutwe cyane no kudasinzira wihutire kugaruka mu bitaro mbere yuko winjira muri krisi. Kenshi umubiri usa n'indorerwamo itwerekana ko hari ikintu kitagenda mu buzima bwacu bwo mu mutwe. Hanyuma niba ibibazo tutari dufite bikimutse bishobora gukira ariko hari igihe bidakira nabyo turabivura ibyo twita trouble somatoforme cyangwa somatoforme disorder. Igihe rero batabivuye ku gihe bagerageje gufata imiti bisanzwe ariko agahinda gakabije kari inyuma batakavuye niho hatangira umuntu atangira kumva ubwoba akumva ubwoba bwinshi burenze urugero kandi budashingiye ku kintu gifatika bidafite ubusobanuro.
Aho niho se bihinduka ubumuga
bikivanga n'agahinda kenshi.
Ati gutandukanya ubumuga n'uburwayi
wakabije n'ubwoba bwinshi ubwoko butandukanye ashobora gutangira kumva ubwoba bwo kuguma wenyine muri biro cyangwa mu cyumba ubwoba bwo guhura n'abandi bantu hanyuma hakaza agahinda umuntu agatakaza uburyohe ukabona atangiye gutakaza uburyohe bw'akazi akasaba amasetika medikali yo kuruhuka cyangwa agatakaza uburyohe bw'ibiryo kandi mbere yari afite apeti bagakora ibizamini bisanzwe by'indwara zitera gutakaza apeti bakabona nta ndwara y'umubiri afite agatakaza positivite yo kubona neza ubuzima agatangira kubona ibintu byose mu ndorerwamo cyangwa mu marineti za z'igikara
ibintu byose ari
bibi abantu ntibari ubuzima ngo burabishe bugenda neza ibintu byose akabibona muri negative mu sosiyete ntakigenda ukabona atangiye kwigunga atangiye kuguma wenyine kwikingirana mu cyumba kuryama kuva ku manywa kugera mu nimugoroba niba ari umunyeshuri agatangira gukwepa kujya
mu ishuri
akabwira abantu ko yagiye ku ishuri ariko atajya mu bindi ashobora no gutangira gufata ibiyobyabwenge.
Ndumva ibimenyetso ari byinshi cyane
nyirabayazane ikibazo gikomeye cy'indwara yo mu mutwe mu rubyiruko ibiyobyabwenge urumogi inzoga nyinshi cyo bita mugo cyangwa heroine morfine byose biganisha ku ndwara yo mu mutwe ikomeye.
Yego.
Noneho mu gusangira n'ibira bimenyetso.
Yego.
Byoroshye navuze mbese.
Hanyuma bihinduka rero kujya ndashaka ko twakira n'abandi bantu. Bihinduka rero ubumuga iyo ari indwara igumyeho ikamara igihe kirekire itakira uburwayi.
Aho bitandukanye n'ubumuga nka mental retardation nk'umuntu udafite kapasite kandi yo gutekereza na skizofrenia ari igihe ihinduka ubumuga aho adafite ububasha ubushobozi bwo gukora ikintu ari cyo cyose ariko tuyifashe kare tukayivura kare skizofrenia umuntu ashobora kwigisha gukora ikaminuza kandi ari skizofrenia ashobora kuba ku rugo kandi ari skizofrenia ashobora kuba ubuzima busanzwe icyangombwa ni uko afata imiti ye kandi akavugwa ku gihe. Niyo mpamvu dushobora gushishikariza abaturage kujya bavuza abarwayi babo ku gihe kuko mu bintu bitera ubugwayi kuba koni cyangwa gutuma ubugwayi umuntu ahora afata imiti ariyo no kutivuza ku gihe abantu bakajya kwivuza mu Binyarwanda hanyuma bakaza bimaze gukomera
yego ubwo ndumva na Frank nawe yumvireho wari watubajije kare
bitandukanye rero ni forme ya schizophrenie ari schizophrenie bita schizophrenia bita vizanique n'ubundi n'ubundi cyangwa désorganisé n'ubundi bwoko bwa schizophrenie bwo bwatinze igihe kirekire umuntu akaba déterré mentally donc ububasha bwo gutekereza ububasha bwo kwesima amasentiment cyangwa ama emotions wa feelings amarangamutima byose bigatakara ntabwo ashobora gutanga ibitekerezo biri ku murongo no muri sosiyete ukabona ntabwo abonye umwanya muri sosiyete iriya yabaye handicap ariko schizophrenia ariyo indwara yo mu mutwe yeruye mu ndwara nyinshi zo mu mutwe kuko nakubwiye ko hari indwara nyinshi zo mu mutwe iyo abantu bita ibisazi n'iya schizophrenia ko umuntu aba yatakaje
ubushobozi
ariko kenshi mu zindi ndwara kenshi umuntu ashobora kuvura manya iriya ndwara y'umunezero urenze umuntu agakira umuntu ashobora kubura schizophrenia gitangira agakira ariko agafata imiti ubuzima bwose ariko ameze neza ariko depression yo na anxiety disorder umuntu ashobora kwivura mu mezi atandatu umwaka igakira burundu
yego ubwo rero navugaga nti Frank wakomeje kubibaza
harimo indwara y'agahinda gakabije niyo mpamvu abantu bagomba kuza kwivuza ku gihe
benshi
mu Banyarwanda naganiriye nabo barakubwira ko twanyuze mu mateka akomeye birumvita na ko umuntu aba afite agahinda bakabona ko ari ibintu bagomba kwakira kuriya kandi bashoboraga kwivuza bigakira ni ngombwa rero ko abantu bivuza ku gihe bitarakomera bitararaganisha no kurufu
yego abantu begere abaganga kugira ngo bajye kuvurwa igihe cyararenze
bariya bavuka abana par exemple bavuka badashoboye kurira igihe bavutse bikaba ngombwa ko babashyira mu mashini babavura kenshi bamaze gukura bagira ikintu bita mental retardation aho basigaye bafite ubumuga bwo mu mutwe kuko bo nta kintu bashobora kwimarira muri sosiyete baba dependa ya famiye zabo na iriya nayo ni handicap donc ibintu bibiri bitandukanye ntabwo ari indwara zose zo mutwe zihinduka ubumuga
yego ye reka twakire na Kwizera Ahmad uranyumva
ndabumva
yego nyarutsa rero ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo muri make
Nyerere mu karere ka Rundo mu majyaruguru y'u Rwanda mu murenge wa Buyoga ndagira mbaze turi z'umutumirwa
arakumva
nagira ngo mbaze ese ikibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe cyangwa se uburwayi bwo mu mutwe usanga bwibanze mu byaro cyangwa ese ni hehe bwibanze cyane ni mu migi ni mu byaro ni hehe cyangwa se ni izihe first aid cyangwa se ubufasha bw'ibanze ushobora gukorera umuntu ubona ko ashobora kuba agiye guhura n'ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe icyo kibazo nagira ngo mbaze umutumirwa murakoze iri bwa Amerika tugakunda kubumva mu majyaruguru y'u Rwanda mu karere ka Rwindo mu murenge wa Buyoga murakoze cyane
natwe turabakunda abakunzi b'ijwi rya Amerika natwe n'abakunzi bacu ubwo muganga na banza gusubize mbere yuko twakira Eric ube wihanganye muganga mwagira icyo mubwira Kwizera
neza ku rwego hari n'abajya nama b'ubuzima babonye inyigisho ijyana n'ubuzima bwo mu mutwe donc niba umuntu ari mu giturage umuntu wa mbere ashobora kureba n'umujyanama w'ubuzima akamubwira ibibazo afite umujyanama w'ubuzima kenshi ajyana umugwayi ku kigo nderabuzima. Ku kigo nderabuzima naho ubu ngubu mu gihugu cyose haba hari umuforomo wa wize ibintu bijyana n'ubuzima bwo mu mutwe ushobora kumufasha. Haba hari n'imiti aho uriya muforomo ashobora gukoresha akamufasha.
Yego.
Hanyuma niba bimunaniye kenshi ayohereza umurwayi ku bitaro by'uturere mu district hospital. Babyita decentralization of mental health. Donc n'ubuzima n'ubuvuzi bwo mu mutwe bujya hafi y'abaturage kuva ku bitaro bikuru aho turi by'imbera kugera ku bigo nderabuzima no ku bajyanama y'ubuzima. Igihe cyose batashoboye kuvura neza uriya murwayi ku rwego rw'ibitaro y'uturere, bafata umwanzuro yo kutwohereza abarwayi cyangwa bakabohereza kuri CHUK, ariko kenshi bakunda kubohereza ku bitaro bikuru by'imbera byabaye n'ibitaro byigisha bita teaching hospital. Kandi amakuru meza dufite ni uko turimo gukora no mu bitaro byacu ubushakashatsi umuti mushya aho tuzajya duha abaturage bafite sikizofreni, iriya ndwara ifata ubuzima bwose, tukaba urushinge buri amezi atatu. Hari igihe tuzabaha na buri amezi atandatu umuntu akazaza ku bitaro kabiri gusa cyangwa kane gusa, bikamufasha kudakora depanse nyinshi z'amafaranga tuziga mu mafaranga yatangaga kuza imbera, bikanamufasha kwivuza neza no kuba stabilize, kuko mu bintu bikomeye twahuye nabyo nuko benshi kubera kutamenya ibintu by'ubuzima bwo mu mutwe bamaze kuva mu bitaro, niyo tubabwira ko byagiza ko bakomeza gufata imiti bakaza kuri randevu, hari igihe bahagarika imiti hanyuma bagasubira mu burwayi. Kandi basubiye mu burwayi, uburwayi burakomera kurushaho. Donc uriya muti mushya naho nayo ni amakuru meza dufitiye abaturage ko uzagera mu gihugu nayo ufashe abantu benshi, ariko ubu ngubu tuzacyabukoreramo ubushakashatsi.
Ntakibwo barahishiwe. Reka twakire na Eric. Uranyumva?
Ego ndabumva.
Urahagana he?
Nitwa Eric Bizumwe, ndi mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Gisagara. Icyo nashaka kubaza umutumirwa kandi nkanamushimira ibintu yatubwiye rwose twumvise ari byo, uhereye ku cyo yavuze ubwa mbere kugeza n'aho ageze ubu ngubu, byose twagiye twumva bimwe na bimwe twagakwiye kubikorera hafi bitararengwe ihaniro ariko navuga. Ariko nkamubaza akabazo gatoya ko tubona nko muri karitsiye ntuyemo harimo abafite uburwayi bwo mu mutwe, tujya kubona tukabona barabajyana bagiye kubavuza ariko ntibakinda yo bahita bongera bakagaruka, kandi bagaruka batakije. Najya mbaza umutumirwa, ese iyo umuntu agiye kwivuza pedo bikaba biba bibashinzwe akagaruka atakize abahabaye, nuko ibyo biba byananiranye cyangwa ntabwo bijya binanirana bigira igihe bikikiza yanywe ibinini?
Ariko ubwo umurwayi ntabatashye afite imiti, abatahanye imiti yo kunywa,
atahanye imiti ariko nge nk'uwo nzi amaze nk'imyaka ibiri kandi kuva yava kwa muganga nta kintu ubona, ahubwo ubona bigenda byiyongera, nta kintu na kimwe mbona byagabanutseho. Iyo umurebye uko yari ari imbere n'ubu ni kameze kandi yapfuye kwa muganga. Ese ko hari n'abo mbona bava kwa muganga bakabahanga amakarita, ayo makarita bakayitwaza bakora nk'urugomo bakavuga ngo bafite uburwayi bwo mu mutwe, ubwo bwo ni uburwayi cyangwa bafite ikindi kibazo mu mutwe kitari uburwayi, kuko we amenya ko arwaye mu mutwe kandi yakwanduranya akabyitwaza. Icyo cyo ni ikihe kibazo? Nibyo nabazaga umusumirwa. Murakoze.
Urakoze. Ikarita niyivuga ko niyemeza ko afite ikibazo cyo mu mutwe.
Wewe imba gusagarariye iyo ishatse kumurega, iyo uzanye ibintu byo kumurega ikavuga ati ngiye ifite ikarita y'uko ndwaye mu mutwe, ngiye ndi umusazi, nikavuga ese ibyo bintu koko byo ni ubusazi cyangwa ni ukubikora nkana?
Urakoze cyane. Reka ubwo tumuhe umwanya gusubize muri makeya. Ndabona
ndikubumvira kuri FM, narindi kuri Facebook, ntago radio iri kufata hondo.
Reka mbwire ku buhanga bw'ibyuma bakugumane. Ye muganga, banza umusubize noneho nyuma tubone kumureka twakira abandi.
Yabajije ikibazo cyiza. Hari abantu baba bagwaye mu mutwe bagakora ibintu bibi nko kwica, nko gusenya ibintu by'abandi. Hanyuma kenshi ribe makesi zimeze kuriya ikunda kwandika ibaruwa ku muyobozi w'ibitaro isaba ko abaganga b'ubuzima bwo mu mutwe bamukorera isuzuma kureba niba biriya bintu yakoze yabikoze nkana cyangwa yabikoze ari mu bugwayi. Kenshi umugore bamaze kumuzana tumushyira mu bitaro, abaganga benshi bakamureba umunsi ku wundi, nyuma yaho tukazakora ibaruwa yerekana niba afite ibimenyetso by'indwara yo mu mutwe, kuko ntabwo yahora ahimba ibimenyetso by'indwara mu mutwe atazi akanabisha abaganga bose mu gihe kirekire nk'icyumweru kimwe cyangwa imyezi ibiri, kuko ni ekipi yose abapsikologe, abaforomo, abaganga bakurikira. Hari igihe rero tubona ko byari ibintu byo kwigirisha gusa bitari byo, ntabwo arwaye. Hari igihe tubona ko arwaye koko kandi biriya bintu yabikoze agwaye mu mutwe. Kandi mu buryo bw'amategeko umuntu ugwaye mu mutwe ntacyo bimaze kumushyira muri prison, kuko ntabwo yumva uburemere bw'ibihano bamuhaye cyangwa uburemere bw'ikibazo yateye. Numva ibisubizo bye uhita ubona ko na kwishinja ko umuntu muzima niba akoze ikintu kitari ku murongo, ikintu kibi kihungabanyije amategeko y'ubumuntu n'amategeko yo muri sosiyete. Kenshi umuntu arishinja ibizamini dukora bita extractive. Kenshi rive niyo ibisaba, ari igihe na procureur muri tribunal isaba tukayikora.
Hanyuma rero aho yavugaga
abantu barwaye ni kuriya rero bimeze. Hari ikindi kibazo yabajije
umuntu utaha adakize, abaza umuntu utaha adakize ngo biba byagenze gute, umuntu watashyaka agakomeza
adakize ashobora kuba yatorotse ibitaro iyo kintu cya mbere, ashobora kuba ari iriya kesi y'umurwayi bazanye bitinze, yafashe iriya miti y'ikinyarwanda igihe kirekire bitera ibibazo mu bwonko, tukagerageza kumuvura bikanga. Hari amakesi zimeze kuri iyi aho tugerageza kumuvura bikanga, ariko ni makeya cyane. nka icumi ku ijana ariko 90% ku ijana y'abantu tuvura barakira hanyuma tugafata umwanzuro wo kubasohora kenshi nyuma y'ukwezi bari mu bitaro kandi mbere yo kubasohora tubahamagara famiye kumusa bagasohoka batekanye bazi aho bagiye bagasubira muri sosiyete muri famiye bakamuryango wabo bakasubira mu kazi kabo buro buro bagasubira mu buzima busanzwe ariko bagakomeza kuza gufata imiti yabo kenshi abantu basubira kandi mu burwayi n'abantu bagomba gukomeza gufata imiti ariko bakayihagarika
reka rero dufate twakire hari benshi bagitegereje tube twakiriye noneho ntege kurora dona na Siriro Muvunyi icyarimwe kugira ngo ubasubirize rimwe ndabona amasaha arimo agenda ntege kurora turakwakiriye
murakoze cyane nitwa ntege kurora Donate nk'abandi bo mu karere ka Karongi
yego
nkabangira ngo mbaze umutumirwa wacu ibyerekeranye na kiriya kibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe ari ufite uburwayi bwo mu mutwe ugasanga nk'ubu wenda bamujyanye kuri centre de sante ugasanga agize ibyo yangiza cyangwa banamujyana naho bavurira uburwayi bwo mu mutwe ugasanga yangiza ibintu ese ibintu aba yangize hari icyo amategeko yaba yabunganyaho wenda ngo abe babona ubwishyu icyo ni cyo kibazo namubazaga murakoze
uravuga yabyangije aho yagiye kuvurirwa
yagiye kuvurirwayo cyangwa wenda ajya no kuri poste de sante ugasanga naho yangize ese ari cyo bakunganira kugira ngo ibyo bintu wenda aba yangize bibe byagera bibe byakwishyurwa murakoze n'icyo kibazo namubazaga
urakoze reka twakire noneho na Siriro Muvunyi
mahoro
n'amahoro cyane nyarutsa nawe ikibazo cyawe
ndiyo ni Kayonza ikibazo nge ngira ngo mbaze umutumirwa ni kubijyanye n'abari abarwayi n'abari bafite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe hari abarwara barwana hari n'abarwara bashunjama ugasanga atajya avuga ahora atuje gusa ahora agenda nta tatuza ukabona nyine abayeho nabi akaba ari noneho n'uhora arwana bisaba yuko bashobora kuba bamuboha rimwe na rimwe sindizi byo bitandukanira biterwa n'iki n'iki bitera kujunjama n'iki kibatera kujunjama bamwe iki n'iki kibatera kugira amahane murakoze cyane
murakoze cyane namwe ye muganga ndumva ni nibyo bibazo hari turi busorezeho kubera ko amasaha ndabona agiye muri makeya ni musubize bombi aba bamaze kubaza ibibazo
murakoze cyane ngiye gutangirira ku wa kabiri
yego
kujunjama kenshi ni ikimenyetso cy'indwara y'agahinda gakabije kenshi umuntu ujunjama kenshi ntabwo avuga n'abandi yinjira mu bwigunge akaba afite agahinda mu mutima akaba afite n'ibitekerezo byo gushaka kwiyahura akakunda kuguma mu gitanda ni cyose kwiryamira niba yakoraga akazi akatareka niba yarasabanaga n'abandi bantu akabireka ibintu byose bitanga uburyohe bw'ubuzima akabireka biriya rero ni biri mu bimenyetso by'indwara y'agahinda gakabije izindi ndwara nka psychotic disorder manic mu kinyarwanda ashobora kubyita nka iriya ndwara y'umutwe yeruye bita tirofeni niba umuntu yinjiye muri prise kenshi ashobora gusenya ibintu agakubita abantu n'uriya nawe ufite amarangamutima ari hejuru cyane muri maniki n'umunezero mwinshi wumva ko akomeye kurusha abandi ari imana kenshi uriya nawe ashobora gusenya ibintu agakubita abantu ni ubwoko bubiri butandukanye kandi buvurwa mu buryo butandukanye kuko indwara y'agahinda batanga antidepressant iriya ndwara n'indi ndwara navuze esikizofrenia cyangwa manic yo batanga amaneuroleptics
yende kamba shimi rero muganga kuko ndabona igihe kigeze ntabwo isaha turi buyikwedure ngo igendere ko ngushimire cyane kuri ibi bisobanuro mwahaye abakunzi b'ijwi rya Amerika n'uyu mwanya mwatuboneye. Hanyuma nshimire n'abamfashije ku buhanga bw'ibyuma, nshimira cyane ababajije ibibazo n'abatwandikiye kuri Facebook. Nubwo mwese turatabagezeho ariko mwakoze cyane, twizere ko mwungukiye mu byo abandi babajije.